kunandi nice kanako nako sacheka price wena ka idibala usalelani kanti umkhabelani usabelani nathi uyongikhipha inkani ande noku nakoyela yankwari shona phansi dinhlobo wakamawu ari futhi masuitika divibe wanhlatha checka media wona no wangifasa kunandi nice kunandi nice kunandi nice umpahla kunandi nice kunandi nice kunandi nice.